mwene nye mulukuke munaso yiwe bibibya mugoberere Yesu oye mwana wango mulonde mumulirizenga
edobozi livudde weryo oroza teriva muguru
zibadde sawo mukaga nze nesisimuka kiroto kyazze mu lwatu nze nengugumuka ngendo kwetegereza nga Yesu yampita nangamba mutabanyi gwe kwata nenguwa
mbwabadde netegereza byenzize nkola ngasabirira kimumbu nnonze nkyuke mbadde mbula musingo luyimba nnyimbe yamalala g'ekivubuka nga temusembeza afuke natunula nengamba onotaba nga Yesu omwana wa Katonda yekka eyatufiira ngenda okulaba nga yeye papepapi akatebe nenkasembeza mbu naatuule yatuula nze ne nfukamirawo nenenye
mukama Katonda kwegayirira bambitonjeca bibibbe byenkoze bingi nsaba nzonkwatirwa ekisa okuva leero ndibanguze
nakikubye ndi mu Yesu nabaleseeyo ndi wano kati nzinazina namale
nze nabaleseeyo ndi mu Yesu nakikubye nze
bitandika butandisi kwetonze
nakikubye ndi mu Yesu nabaleseeyo
ndi wano kati nzinazina namale
nze nabaleseeyo ndi mu Yesu nakikubye nze
bitandika butandisi kwetonze
yambuza mumbadde wanja wadali
ye watali
sitani mwana wange takujojobya kunza sitani mbadde simukya Kiamuka makatonda yeko yali mukuru yambuza mumbende wote watali sitani mwana wange takujojobya kunza sitani mbadde simukya Kiamuka makatonda yeko yali mukuru
yangambe lyo kubedda mukale tuchukanga tubaka bakobutufo butali kwao fukamiro sabiye yekana nyini bulamu musinzo mutende byonajja kukuwa
manya yetalemererwa Yesu wazirwange talemererwa ono yetalemererwa bulijjo sabaki kuwa Yesu talemererwa
nakikubye
ndi mu Yesu nabaleseeyo
ndi wano kati nzinazina namale
nabaleseeyo ndi mu Yesu nakikubye nze
bitandika butandisi kwetonze
nakikubye ndi mu Yesu nabaleseeyo
ndi wano kati nzinazina namale
nabaleseeyo ndi mu Yesu nakikubye nze
bitandika butandisi kwetonze
zibadde sawo mukaga nze nesisimuka kiroto kyazze mu lwatu nze nengugumuka ngendo kwetegereza nga Yesu yampita nangamba mutabanyi gwe kwata nenguwa
mbwabadde netegereza byenzize nkola ngasabirira kimumbu nnonze nkyuke mbadde mbula musingo luyimba nnyimbe yamalala g'ekivubuka nga temusembeza afuke
yambuza mumbadde wanja wadali sitani mwana wange takujojobya kunza sitani mbadde simukya Kiamuka makatonda yeko yali mukuru
nakikubye
ndi mu Yesu nabaleseeyo
ndi wano kati nzinazina namale
nabaleseeyo ndi mu Yesu nakikubye nze
bitandika butandisi kwetonze
nakikubye ndi mu Yesu nabaleseeyo
ndi wano kati nzinazina namale
nabaleseeyo ndi mu Yesu nakikubye nze
bitandika butandisi kwetonze
nakikubye.